Ice Cream Hot.
My heart belongs to you. You made my world with decoration. Girl, you need attention. When you are far away, I can't do without you, baby. I feel I'm really gonna lose you forever, baby. Nobody can take you apart. In my heart was the key and the future that I have, baby. Every time that I miss my pretty face, I feel like screaming your name out loud, baby.
I love you more when I see you, baby. No other girl is you. Mapenzi ya kweli na pata kwako. No other girl is you. I love you more when I see you, baby. No other girl is you. Mapenzi ya kweli na pata kwako. No other girl is you.
Niko kosa penzi lako, siwezi ishi tena. Furaha yangu ni wewe, unaijua kulitunza. Nikiwa kwenye giza, penzi lako ni mwangaza. Hamna mwingine zaidi yako, ni wewe tu unayenifaa. Nimeamua mimi nataka niwe nawe kwenye shida na furaha. Juu ni wewe wanifaa, baby. Kimapenzi umenibeba na isira. Kila wakati na kutaka uwe karibu na mi, baby.
I love you more when I see you, baby. No other girl is you. Mapenzi ya kweli na pata kwako. No other girl is you. I love you more when I see you, baby. No other girl is you. Mapenzi ya kweli na pata kwako. No other girl is you.
Mapenzi siyo nyumba ya gorofa. Mapenzi siyo gari ya kifahari. Mapenzi siyo mkwanja, baby. Mapenzi ni mimi na wewe. Mapenzi siyo nyumba ya gorofa. Mapenzi siyo gari ya kifahari. Mapenzi siyo mkwanja, baby. Mapenzi ni mimi na wewe. Malaika ni we umeumbika, siyo kwa sura ni tabia. Milele uwe kipenzi changu. Because it's you.
I really do love you, baby. You know I can't do without you. Baby boy, it's you. You, you, you.
I really do love you, baby. You know I can't do without you. Baby girl, it's you.